Blog Talk Radio.
Murakoze cyane muri studio, murakoze cyane kutugezaho indirimbo nziza. Abadukurikiye indirimbo yitwa Ndiho, mushobora kuyishaka kuri YouTube, mushobora guhita muyibona. Ayifite amagambo meza ati amba hafi umwami. Banyarwanda, banyarwanda kazi rero ni saa moya aho radio yanyu itangira ibiganiro byayo. Ikiganiro ni iyobokamana na politike. Ni saa moya n'iminota ine i Paris mu Faransa, isaa moya n'iminota ine i Kigali mu Rwanda, i Bujumbura, i Goma, aho mudukurikirana gatanu kuri gatanu kandi tukaba twizeye ko munadukurikira kuri YouTube Live Radio Iteme Europe. Niba rero utarakanda subscribe cyangwa se utarakanda abone, ni igihe nk'iki ngiki kugira ngo amakuru nk'aya ngaya cyangwa se ibyo tubagezaho igihe nk'iki ngiki bijye bibageraho mudukurikirana, ndetse muduha n'ibitekerezo n'ibibazo byanyu tubisubiza gatanu kuri gatanu live. Ni ikiganiro rero nk'uko mubisanzwe mugezweho nanjye Umuhoza Benoit mfatanyije na Pasteri Laura Bahati. Ntekereza ko turi kumwe uyu munsi muri studio. Niba Pasteri Bahati unyumva neza gatanu kuri gatanu, wafata mikoro ugasuhuza abatwumva, noneho tugatangira ikiganiro cyacu mirizina. Pasteri Bahati.
Ne murakoze muvandimwe Benwa, ndahari ndabasuhuza mwese abadukurikirana mu kiganiro cyobokamana na politike. Kugira neza kw'Imana kubane namwe, turi kumwe ijana ku ijana.
Urakoze cyane Pasteri Bahati. Banyarwanda, Banyarwanda kazi aho muherereye hose, Yesu ashimwe, Yesu akuzwe. Assalamu alaikum abayisilamu muri mu gisibo cya Ramadhan, mukomeze mugire ibihe byiza, Uwiteka Imana akomeze abane namwe. Muri aka kanya rero Pasteri Bahati ndagira ngo dutangire ikiganiro cyacu, tubanza kwiragiza Imana, dusengere.
Dusenge Imana. Turagushima Mwami Imana, urakoze kugira neza kwawe ko gukomeza kubana natwe kubw'ubuntu n'imbabazi zawe nyinshi, utitaye mu gukiranirwa kwacu n'amabi yacu atwihishemo. Urabyirengagiza nk'uko umubyeyi yirengagiza amafuti y'umwana we yibyariye, kuko nawe watubyaje amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo. Tukaba umwe nawe Mana kugira ngo tukuyoboke, kandi turi abana bo mu bwami. Komeje kutwihanganira rero, ubuntu bwawe bukomeze kutuba hafi no kuturinda kugira nabi kwa Satani, kuko ariwe mwanzi w'abizera. Tukwiragije muri kino kiganiro tugiye gukora, nta zindi nyungu tugamije uretse gufasha abana b'abantu kujijuka no kuva mu bujiji ngo bamenye ukuri. Ukuri kandi ni wowe, bibabature bamenye ko ari wowe Mana yonyine igomba gusengwa no kubaha iteka ryose. Nuko rero tubashishe ko twebwe turakoresha amagambo, ariko imbaraga zo kwemeza imitima y'ababyumva n'izawe kubw'inyungu z'ubwami bwawe. Tubisabye tubishimira mu izina rya Biryera. Amina.
Amena, amena. Banyarwanda, Banyarwanda kazi rero nk'uko bisanzwe ibiganiro byacu birakomeje, niyobokamana na politike. Uyu munsi turagaruka ku iyobokamana na politike, tuvuga ngo ni uruhe ruhare rw'amadini muri politike. Kikaba ari igice cya kane, ariko kino gice cyo ni umwihariko kubera ko tugiye gusubiza ibibazo bya bamwe mu bagenda batwandikira, twifuza kugira ngo dusubize dukoresheje cyangwa se dusubize dusubizwa na Pasteri Laura Bahati. Kuko iyo tuvugana n'Abanyarwanda tubagezaho amakuru, hari abasubira inyuma bakabisesengura bakibaza byinshi byo bagenda bahura nabyo, kugira ngo rero bibashe kubonerwa ibisubizo. Pasteri ari hano kugira ngo atangire tuganirize. Mu Kinyarwanda rero baravuga bati, nujya gutera uburezi ujye ubanza ubwibanze. Ngiye kwibanza uburezi, aho ndi bubanze daboro kwibariza tewe n'ibihe turimo tunyuramo cyangwa se na politiki y'igihugu cyacu yo mu Rwanda rwacu rwa Kanyarwanda. Pasteri Bahati, reka nihereho mbere yuko mpera ku bibazo by'abantu. Mu by'ukuri turacyari muri cya kiganiro iyobokamana na politiki. Yuvuze iyobokamana na politiki, abantu bahita babona Bibiliya cyangwa se Kurani imbere mu rwego rwo gushaka Imana, hanyuma politiki abo mu buyaga bigari cyane cyane mu Rwanda bahita bumva karengane gakorwa n'ubuyobozi bw'igihugu. Politike yindi nziza ishinzwe kugirira neza abaturage, ugasanga ntibayumva neza kubera ko benshi benshi bagiye babaho mu buryo butandukanye muri politike, hagiye haba makarengane. Iyo rero uvuze politike mu Rwanda abantu bumva karengane gakorwa na leta cyangwa se n'inzego zimwe zikuri umutekano zitegekwa na leta kurusha kumva kugezwaho imihanda myiza kugezaho kurusha kumva kubagezaho imibereho myiza y'abaturage kurusha kumva ubagenera ikintu gishobora kubafasha mu buzima busanzwe amashuri n'ibindi ibyo ngibyo usanga abaturage rwose atari byo barimo bareba ahubwo bahita bumva nyina karengane niko rero nanjye ngiye kuzamo pasteri bahati ubu turi mu bihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ubwicanyi bwagiye bukorerwa abanyarwanda batandukanye ndetse n'abahutu hirya no hino ugasanga mu bihe nk'ibi ngibi hari abanyarwanda kuri itariki ya 27 bibuka ibyababayeho bibuka aho bari bari bibuka ukuntu bari babayeho muri za 94 ndetse wenda 95 ubuzima bari babayeho na nyuma yaho guhera muri za 90 bakatekereza amahano yabagwiriye bakumva barihebye bakumva barababaye Leta y'u Rwanda yafashe umwanya wo gushyiraho gahunda yo kwibuka ubu barabigabanyije hasigaye hari icyumweru kimwe cyo kwibuka aho ibikorwa byose bya leta bihagarara ndavuga ibikorwa bimwe na bimwe amaradiyo atemerewe kugira ikintu akora imyidagaduro yose igahagarara icyumweru kikarangira cyarangira noneho ubuzima bugakomeza ariko hakabaho iminsi ijana yo gukomeza kuba muri bwa buribwe guhora abanyarwanda bibuka ariko nubwo bimeze gutyo umuntu akaba yanavuga ko ari byiza kuko ku ruhande rumwe bishobora gufasha wendo wari muri bya bihe biruhije gufata akanya ko kwitekerezaho gufata akanya ko kwireba ibyagezeho gufata akanya ko kuvuga ati se nateye imbere nasubiye inyuma ese ndakomeye se wenda buzukuru banjye babayeho neza ese abanjye ko bashize umuturanyi wanjye tubanye gutugereranyije n'imyaka yishe ibyo ni ibintu abanyarwanda bacitse ku icumu basubira inyuma bagahora biyumvamo Pasteri Bahati kibazo cyanjye kiraha ku itariki 7 z'ukwezi kwa 4 icyunamo gitangiye twagiye kumva twumva umucikacumu Adeline Madame Rwigara bamuhaye convocation iyo convocation yari yo kumutumira mu ibazwa muri iryo bazwa mu minsi mike tumaze kumva ibyo yagiye atangariza itangazamakuru yavuze ko harimo no kumubaza ku bintu byo guhakana jenoside uyu mudamu ni umwe mu bantu bagizweho ingaruka na jenoside akaba ari umucikacumu wa jenoside yakorewe abatutsi ejo bundi leta y'u Rwanda ibicishije mu nzego zayo ikoresha mu gutera ubwoba no kugirira nabi abanyarwanda yafashe icyemezo cyo kumutumiza ku munsi nyirizina yagomba gutangira afatanyije n'abandi banyarwanda kwibuka umuryango we wapfuye muri iriya jenoside umuntu akaba yakwibaza ikibazo kimwe ubwo ndicyari muri politike mbere yo kwinjira mu iyobokamana umuntu akaba yakwibaza ikibazo kimwe Pasteri Laurent ni gute leta yitwa ko ari umubyeyi ugomba kunga abanyarwanda ni gute leta yitwa yuko iharanira uburenganzira bw'abacitse ku icumu iganashyiraho icyo cyumweru cyo kwibuka umunsi nyirizina bakidemara umucikacumu wiciwe leta yanagize uruhare rwo kwica umugabo we bahita bafata icyemezo ako kanya cyo kumukomvoka agitangira kumva uburibwe aho agitangira kumva radio zivuga nta kintu kivuga ariko leta ikamutumisa iki kintu wakivugaho iki Pasteri Laurent Bahati ko njyewe numva kinshengura ahantu wenda n'abandi banyarwanda bameze nk'anyu
ya urakoze kumbaza icyo kibazo kirakomeye ariko mu rwego ndi bugisubizemo ndagisubiza ntacya ku Rwanda kandi mvugisha ukuri nk'umuntu urondora ibintu mu buryo bw'umwuka atari ibyo mbwirwa n'abantu ngo mbirebera mu mwuka inkomoko yabyo ikibitera gye sinjye ndeba gitera ndeba ikibitera uburyo watangiye ubaza kumpa cyo nakwita intangamarara y'amagambo make kubijyananye nuko buri mwaka tariki ya 7 z'ukwa kane abantu bibuka genocide yakorewe abatutsi, ndetse ngira ngo imyaka ibaye hafi 27 kuva mu gihe cya 1994, jyewe ndabanza ndebe isoko yo kwibuka. Ese iyo abantu bashyizeho umunsi wo kwibuka, ni byiza kwibuka, kwibuka bene wanyu, abavandimwe banyu, ibyago bahuye nabyo n'ibindi bihugu birabikora, ni normal. Ariko reka ducengere cyane mu kwibuka mbere yuko nsubiza ikibazo umbajije. Ku ruhande rwanjye nkoze ubushakashatsi cyangwa ubushishozi mu bwenge nahawe n'Imana, kwibuka abishwe, umunyabwenge muzima ari mu kwibuka, yaba umutegetsi, perezida w'igihugu se, ministre, umusirikare, ambasaderi, umudiplomate, umuturage usanzwe, iyo habayeho cyangwa n'izo komisiyo zishinzwe ibyo kwibuka zibitegura nyine izayibuka, abantu bakagombye kwicara, abategetsi, abaturage b'igihugu bakibaza bati turi mu kwibuka, eske turibuka bapfuye gusa cyangwa tugomba no gutekereza ku cyateye izo mpfu, ku cyateye iyo genocide kuba? Aho niho hari ikibazo gikomeye. Aho icyo gitera ugomba kureba ikibimutera. Iyo genocide yatewe n'iki? Yaturutse he? Yateguwe gute? Abayikoze ni bande bayigizemo uruhare kugira ngo ibi bintu nejo nejo bundi natwe ubwacu turiho tuzirinde ko byongera kubaho? Ariko nimba kwibuka gushobora gushingira ku kuvuga ngo turashinja abahutu ko bishe abatutsi, turashinja interahamwe ko zishe abatutsi bakajyanwa mu manza, nibyo bagomba kujyanwa mu manza bakabibazwa, ariko noneho ikizatuma ibyo bintu bitongera kubaho n'ikindi gihe n'indi myaka izaza ni igiki cyakorwa? Iyo politiki yabikinnye, ese twe ntago yatubaho natwe ugasanga duteje izindi mpfu cyangwa se ubundi bwicanyi ndetse bwazaza bunaruta genocide? Iyo abantu bahuye n'ibibazo baricara ahubwo bakaganira uburyo ibyo bibazo bitazongera kubagarukamo, kuko niko abanyabwenge nyabo bakagombye kuba bibuka, bikaba ibihe byo kwibuka ibyabaye, ariko n'uburyo bwo gukumira inzira zose bitazagomba kongera kubaho, ariko cyane cyane kuri abo bariho cyangwa se bari ku butegetsi, mu kubikumira nibo bigomba guturukaho. Icyo ni kimwe rero, mu kubikumira nta kundi ni ukutarobanura abantu ku butoni, ni ukutavangura abaturage, ni ukudasumbanisha abaturage, ni ukutarenganya abaturage, ni ukutabicisha inzara, ni ukutabagirira nabi, ni ukutabashimuta, ni ukutabica, ni ukutabanyaga, ni ukutabasenyera, ni ukutabateza uburakari, ni ukutabababaza imitima, ni ukutabashonda urutoki mu bikomere. Iyo niyo nzira imwe, kuko genocide yabaye iba hagati ya za leta zari ziriho zayiteguye, izo za leta zikoresheje abaturage. Ese n'ubu ngubu twabyirinda dute? Kubyirinda rero nuko nguko mvuze, n'ubuyobozi bugirira neza abaturage mu nzira zose zibaho, bakishyira bakizana bagakundana, ntibarebanire ku mazuru, ku misaya, mu kazi, ntibasumbane mu mishahara, ntibasumbane, ntibabe impunzi, ntibibahunge igihugu, ntibanyagwe ubucuruzi bwabo, ntibatezwe igihombo, ntibanyagwe business zabo. Uko niko niyo position nziza yo kwirinda amahano ntazongere kubaho, ni ukugirira neza abuyobora, bakiyumvamo ubwisanzure ko ari bene gihugu kandi yuko bafite uburenganzira busesuye no gutanga ibitekerezo byabo. Ariko iyo bitari uko bimeze, bikaba gusa umuhango wo kwibuka cyangwa se wo kwibuka bapfuye muri genocide, ariko ni hahandi ba baturage umujinyi uzakomeza kuzamuka kubera inzara, kubera ubukene, kubera kurenganywa, kunyagwa, gusenyerwa, kwicwa, kunyerezwa n'ibindi byinshi bibasatira, n'abandi babi impunzi ari benshi, bya bindi mwanga ko biba bikazongera bikaba. aho ndarangije ku ruhande rwa mbere ruhande rwa kabiri imana iyo imana itari mu by'abantu abantu bikorera ibyabo ibintu byose rero imana itashyizwemo itatumiwemo idafite mu ruhare ibitari mu imana biba birimo satani satani arabivuyanga uko nta kindi kiza n'umujura niko Yesu yavuze nuko icya no gusenya no kurimbura ibitari mu imana rero bibamo satani satani nta kindi azakora nuko bitobanga kubitobanga nuko batera gusubiranamo umwiryane kwicana kurenganyana ku ya kugiranirana nabi amaherezo abantu bagasubiranamo bakongera bakazasubira muri bwa bwicanyi bavuga yuko birindaga ko butazaba ahubwo bukabaturukamo bo hagati kubera ko imana ntago ibirimo barayirukanye nta ruhari bifitemo ntibanayishaka no kuyumva barumva ko bashoboye byose kubikora uko babishaka ari abanyabwenge ndetse n'imana bayiruta ubwenge irabareka ibyo bibiliya ivuga ngo icyo umunyabyaha atinya kizamubaho ngo umunyabyaha ahunga nta kimwirukanshije ariko amaherezo icyo atinya nicyo cya kindi kizamubaho umunyabyaha rero nta busabane abagifitanye n'imana kandi icyakarinze abantu zaburiya bivuze neza 127 ngo iyo uwiteka atari we urinze umudugudu ngo abawurinda baba baruhira ubusa ngo iyo uwiteka atari we wubatse urugo ngo n'abarwubaka nabo baba baruhira ubusa ni ukuvuga ngo nimba uwiteka atarinze umudugudu ukumva ko ubwenge bwawe n'imbaraga zawe n'intwaro zawe n'imbunda zawe aribyo byarinda uwo mudugudu byarinda icyo gihugu uba wiruhiriza ubusa kandi ijambo ry'Imana ntigenda ubusa rero icyo gihe nabwira abavandimwe bacu bene wacu niba twumva turi gutanga bino bitekerezo batagira ngo ni ukugira ngo turi muri sanse ya opposition turarwanya iby'igihugu kigezeho cyangwa se turarwanya abandi oya ni ukugira ngo tubere ku bwenge bakwifashisha kuko umutwe umuti igira inama ahubwo ubwo bwenge babwifashishe mu gushyira ibintu mu buryo kugira ngo amahano yabaye atazongera kubaho bo ikibazo rumbajije reka ngisubize uyu mudamu mbajije mama Adeline kenshi nagiye nkurikirana ibiganiro bye aragaragaza agahinda yagize kabo yapfushije muri genocide kandi nawe uko umwaka utashye yibuka abo yabuze muri genocide ikiyongereyeho rero kinateye agahinda kinababaje nimba hari ibibazo byari bihari hagati y'umufasha we umugabo we nyakwigendera Rwigara Sinapol yari afitanye n'ubutegetsi buriho ibibazo bya Rwigara Sinapol na leta cyangwa se na politike n'uwo babipfa mu bategetsi byari kugarukira kuri we nimba yarapfuye byararangiye nimba ari ukwihorera nimba ari ukugira gute bikagarukiraho ariko nimba birenze bikagera naho bitera n'umugore ntaho ahuriye na politike bikataka n'abana be ni ukuvuga ngo urya mudamu icyizere yari afitiye leta ko ariyo yakamurindiye umutekano cyangwa se ariyo yagaproteje imitungo ye we yaje kwisanga aribo bamuhekuye nibo bamwiciye umugabo nibo bamusamburiye inzu nibo bamunyaza imitungo yewe ibintu byose none bigeze naho mu gihe cyo kwibuka bati ngwino witabe dufite ibibazo tuguhata nakurikiranye video ye numva aravuga ko bamushinja yuko ngo apfobya genocide mu by'ukuri none se wapfobya genocide cyangwa se wahakana genocide ukongera ukibuka abantu wapfushije muri genocide icyo ni ikintu kitumvikana na gatoya reka rero mvuge muri ibi bintu bya politike birimo abadayimoni benshi birimo amacenga menshi mu by'ukuri reka nsubize kino kisubizo kimwe abasivile sibo bakagombye gushinjwa n'iturufu gupfobya genocide guhakana genocide bimeze nka ya turufu mbigereranya jyewe nka ya turufu igeze gukoreshwa igihe cya Habyarimana yahoraga atanga impamvu zivuga ngo impamvu ngo impunzi zitataha ngo u Rwanda rumeze nk'ikirahuri cyuzuye ntago bafite aho batuza abantu impunzi zikavuga ziti uravuga ngo ntago ufite aho watuza abantu mu gihe hari amaparike hari amashyamba yuzuyemo inyamaswa zigenda genda abantu bakaburaho baba muri rezo zimwe yatumaga impunzi zigomba kumurwanya zigataha nuko yatangaga iyo mpamvu ivuga ngo urwanda ngo ni nk'ikirahuri cyuzuye amazi ntabwo bafite aho batuza abantu iyo niyo turufu yarishaga muri iyo leta y'icyo gihe numva rero za politike zose zitagiramo kubaha imana no gutinya imana zivuga bimwe iki gihe zozo iturufu iri kushirwa imbere mu gushinja abantu ibyaha cyangwa se kubangisha abandi baturage ni ukuvuga ngo upfobya genocide uhakana genocide ku bwanjye nk'umupasteur iyo ntago ari politiki iva ku mana ni politiki y'abadayimoni ni politiki yo guteranya abantu ngo basubiranemo bangane ntabwo yubaka igihugu wabwigarura yamahana abantu bari gutinya yamahana abantu badashaka niyazagaruka kuko nimba mbere umwanzi bari abahutu bakoze genocide noneho munsi abatutsi ubwabo babavandimwe b'abatutsi akaba aribo bari gusubiranamo baryana bashwana bicana bamarana babeshyerana bagambanirana ari abavandimwe noneho se uwo wa mwanzi uri hirya bitaga ko ari we wakoze genocide azavugeza bwa none se ko badushinjaga twebwe inkozi ko turi inkozi z'ibibi none bo ko bari gusubiranamo ubwabo icyo nacyo ni ikibazo ariko mu by'ukuri politiki izana ibintu by'inzangano gushinja abandi ibyaha kubahindira ni politiki y'abadayimoni ni ya nzira imwe yo gusubiranishamo abantu ngo bazaryane bicane bamarane nkozanarize njya nkurikirana ibya politiki yo mu karere k'ibiyaga bigari kuri za YouTube numvise ikiganiro mama Adeline yakoze avuga ko bamushinja guhakana genocide nahise ngira igitekerezo ndavugana ariko mperutse kumva nyakubahwa perezida wa repubulika avuga yuko ikiganiro agiranye ngo n'ikinyamakuru cyitwa independent ubanza ari nyiracyo bari bahuye amubaza iby'abapfuye aravuga ati yego hari n'abahutu bapfuye ariko bapfuye batazize ubwoko bwabo arongera avuga yuko muri Loni bemeje genocide yakorewe abatutsi ariko haboneka ibihugu bibiri bitari kwemeza iyo nyito ya genocide yakorewe abatutsi Amerika n'Ubwongereza none se abakagombye kujyanwa muri koti mu rubanza bagashinjwa ko bahakana genocide cyangwa se bapfobya genocide leta yakagombye kurega Ubwongereza na Amerika ikabarege ikavuga iti mwebwe Amerika n'Ubwongereza murapfobya genocide tubajyanye mu nkiko tuburane namo ariko ibyo bihugu ntago ntawabitinyuka kuko nibyo bibimika ari nabyo bibakuraho sinumva rero ukuntu inzovu yajya guhangana n'urushishi cyangwa se inzovu yajya guhangana n'imbeba gufata guverinema guhangana na madamu Adeline guhangana n'umusivire nka Barafinda guhangana n'umusivire nka Idamangi abantu b'abasivire bato cyane bato sinabajenerali sinabakoroneri sinabamajoro nibura ngo bafate imbunda barwanye igihugu cyangwa se barwanye ubutegetsi akaba ari bo inzovi ihangana n'abantu bato ni nk'umuntu mukuru uhangana n'umwana muto uruhinja niko gihe nabifata umwana muto ntago yakubita umuntu w'umugabo w'imyaka 40-50 ngo umwana w'imyaka 6 amukubite amuneshe guhangana n'umusivire bikajya mu itangazamakuru bikajya mu hirya no hino biba bigaragaje faiblesse kuri ya nzovu cyangwa se kuri wa muntu w'umugabo uhangana n'umwana muto cyane kubapfobya cyangwa se bahakana leta yakagombye kurega Amerika n'Ubwongereza kuko kugeza ubu ntibyemera biravuga ngo bose barapfuye uko niko jyewe mbibona rero mama Adeline nta muntu n'umwe washima ibiri kumubaho gusa hari umutima Imana yamushyizemo imuha gushira amanga asa nk'umuntu uri guhangana sinzi uko nabyita hari icyo bita monstre ni inyamaswa z'inkazi zidapfa kuboneka ariko z'imbaraga tuzibona mu mafilime arasa nk'umuntu muto cyane uri guhangana na monstre n'ukuvuga guhangana n'ikintu gifite ubushobozi n'imbaraga bidasanzwe yewe navuga ngo iyo bigeze aho ngaho biba bigaragaza yuko mu nzego zikomeye zo hejuru haba harimo ubwoba bwinshi kuko buri kanu kose bafunze bahamagaje bashinjuye bagize gute bisa nkaho ari intege nke n'ubwoba bwinshi bwo kutigirira icyizere. Mu magambo make uko numvise avuga, aratotezwa yego, ararenganywa, ariko Imana ishobora kuba yaremeye ko bimubaho kugira ngo bigire icyo bihishura mu bihishijwe, kandi Imana ishobora kuba yaremeye ngo bimubeho, bimuzamurira ukwizera no gushira amanga no gutinyuka kuvuga ibyo abandi batakavuze. N'ikibabaje n'uko hari abadamu bagenzi be benshi bari mu buyobozi, bari mu nzego za leta, nta wukopfora, nta wumutabariza. Hari abagabo benshi bashira mu kuri, ntibashobora kumutabariza, ntibashobora kumurenganura, ntibashobora kumuvugira. Ariko malgré que Bibiliya ivuga ngo avumwe uwiringiye umwana w'umuntu wazakomeze yisunge Kristo wabambwe, azamurwanirira. Uko niko nasubiza ikibazo cyawe.
Urakoze cyane Pasteri Bahati, nagushimiye ku bisubizo umpaye. Wenda akantu gato dutandukaniyeho, ariko wewe birumvikana umukozi w'Imana ukaba na pasteri, njye numva Kagame adakwiye kwitwa nyakubahwa, kuko umuntu wubashywe yagombye kubaha n'abandi. Sinumva ukuntu icyo yita ubutabera cye yashyizeho kibangamira abagore, kikirirwa kibuza amahoro abagore. Tuzi yuko abategarugori ni abantu mu by'ukuri bafite inshingano zikomeye mu muryango nyarwanda cyangwa se mu muryango ugize isi, abanyantege nkeya, abantu mu by'ukuri bafite ibibazo nk'uriya mudamu Rwigara n'abandi bameze nkawe. Ejo bundi nahoze numva Idamanjye ataka avuga ati bamfungiye ahantu igihe nari mu mihango y'abadamu, ngira ikibazo mbura ukuntu nakwiyitaho. Ibi bintu rero umuntu utubaha abantu nkawe agiye numva ntakwiye kumwita nyakubahwa, ariko najya nashyira ubwenge ku gihe akubaha abategarugori ndetse n'umuryango nyarwanda muri rusange, numva nanjye namwita nyakubahwa. Rero kugeza ubu si ntabwo bindimo yihangane. Niba kandi hari n'abenshi bashobora kubimubonamo muri ubwo buryo akumva ari fieri yabyo, ako gatoya kanjye ntacyo kamutwaye, ntage ni nta nagatindeho. Icyo rero navuga, nabwira ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda, nuko kuko mukomeza guhura n'abantu bitwa yuko bahanganye namwe cyangwa se bahura, mukomeze kugenda mwisanga mwisobanura mu mahanga n'ahandi hirya no hino, nakarengare mukorera abo bantu. Ndagira ngo mbabwire yuko iryo toteza mukorera abanyarwanda niryo rivukamo ababarwanya, abo mwumva birirwa musaba yuko bagomba kubatega amatwi cyangwa za ambasade zigomba kugira icyo zikora. Uko muzajya mubikora namwe muzajya mwihanganira ingaruka zibageraho, usibye ko atari n'izo ngaruka zonyine, kuko nzi neza yuko abo bantu baba bashyizwe muri izo nshingano zo gukomeza guhemuka. Iyo batashye nta mahoro batahana, naho baba baryamye nta mahoro baba bafite. Muzabura amahoro mu ngo zanyu, muzabura amahoro muvuye mu kazi kanyu, muzabura n'amahoro igihe cyose muzaba mwumva yuko mwamenye amaraso atariho urubanza. Nicyo kintu numva nakongera kuri ibyo, ariko mubashe kuba abanyabwenge mwakwitandukanya n'ubugizi bwa nabi, kuko ugira inabi ukayisanga imbere uko byagenda uko ariko kose. Ntatinze kuri ibyo rero kugira ngo wenda ntaza kurengera, reka njye ku bibazo nyirizina by'abatwandikiye kandi bashaka kubaza Pasteri Laura Bahati mu biganiro byagiye bitambuka, cyane cyane ku kiganiro cya mbere y'ubukamana na politike, igice cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu n'icya kabiri. Pasteri Laura Bahati n'icya gatatu sore, hari abantu babaje ibibazo, ariko mu byo bibazo nahisemo ibibazo bibiri byonyine. Cya mbere bakubajije, hari umuntu wabajije ikibazo cye, ntabwo turi butanga izina rye, yabajije ati ese koko hano, aravuga ati ese ko hakunze kubaho amadini ya Gikristo akunze guhagarika abayoboke bayo, ubundi bigenda bite ngo umuntu ahagarikwe cyangwa se gutengwa mu rusengero? Ngo iki kibazo cya mbere Pasteri Bahati, sobanura uyu muntu wakubajije. Urakoze. pasiri bahati niba umaze no kutangira kuganira n'abantu ntago barimo bakumvura cyari kuri myote ebo ko avaho hanyuma
allo sawa so
kiba... murakoze
ndayifunguye myote ijambo gutengwa ni ijambo abanyamadini bakomora muri Matayo 18 duhere ku murongo wa 20 niryo jambo bakunze kugenderaho iyo bakora ibyo bintu nakwita by'ubupfapfa by'ubuswa nigeze kuvuga yuko abapastori cyangwa se bitwa abakozi b'Imana abita abakozi b'Imana bimitswe gute bimitswe nande Pawulo arabivuga mu gitabo cy'Abagalatiya igice cya mbere yewe Pawulo intumwa itatumwe n'abantu itatumwe n'umuntu ari Kristo wanyihishuriye abapastori bihamagara n'abiyimika n'abimikwa n'abandi kubw'inyungu zabo bose bafata icyo bita Bibiliya bagakoporora imirongo bagahita biyita intumwa za Yesu noneho bagakora ibyo bita imirimo y'Imana ariko atari imirimo y'Imana ahubwo ari indamu icyo gihe bakagenda bakabishyira mu bayoboke babo abayoboke babo nabo bakabafanatiza bakabakurikira buhumyi hanyuma bakabagenza uko bashaka iryo jambo rero gutenga cyangwa se gutaramura guhagarika umurongo bamuhagaritse ibyo mbabwiye yuko biboneka muri Matayo 18 uhereye ku murongo wa 18 cyane niho biri ngo ndababwira ukuri yuko ibyo muzahambira mu isi bizaba bihambiriwe mu ijuru kandi ibyo muzahambira mu isi bizaba bihambuwe mu ijuru niryo jambo bagenderaho ariko ibi Yesu yabibwiraga abigishwa batojwe nawe batatojwe n'abafarisayo n'idini rya ryo ryose kandi yabahumekeyeho umwuka we yiyongeza no kubaha imbaraga n'ibimenyetso n'ibitangaza by'umwuka wera ababera umucyo abari mu isi ntago barabafariseri n'abashaka ndamu n'abishakira icyubahiro nk'abanga babikigihe ibi rero byo gutaramura abantu mu rusengero se narabibabwiye Tereza ibiri Satani akoreramo ni insengero n'amapolitiki na za leta za politiki nibyo bibuga bya Satani insengero rero ni imishinga y'abantu bihangiye babyitirira Imana bifashishije igitabo cya Bibiliya aba bayoboka buhumyi barabayoboka iyo rero ayo abamaze kumuzamura akaba umuntu ukomeye mu idini umupastori cyangwa se umubishop umuapotre ntabwo abagishaka inama z'abandi n'abantu bamwinjirira mu migambi ye y'uburiganya mu buryo ayoboye abantu kandi abashaka mwindamo ushatse kuzamura umutwe wese ashaka gutanga ibitekerezo bye nk'uko n'abanyapolitiki babigenzi ushatse gutanga ibitekerezo bizima ubaza ikibazo ubaza ibitagenda neza inzego z'ubuyobozi bakakwica mu madini hoho baraguhimbira ibyaha bakagutenga iyo batagutenze muri ubwo buryo uri mu idini ugomba gukurikiza amahame y'iryo dini urimo kuko niwo muryango wahisemo kuba mambre icyo gihe rero nabo bafite za principes zo guca imanza z'ibigaragara nk'abafarisayo umukobwa watwaye inda y'ikinyendaro mu rusengero atari utanga agatubutse cya cumi gitubutse n'amaturo atubutse uwo muri korale baramuhagarika yaba umusore yaba iki ariko iyo hari nka bya bigabo by'ibipatro na bya bamama bibi b'abakire bajejeta amasheneti ya zahabu n'amasaha n'inkweto n'iki n'imyenda ihenze ariko batangira itubutse aba ibyaha byabo ayo mafuti yabo bakora mu rusengero pasiteri na komite babasha kubihishahisha kugira ngo atabacika ntago bamutenga bitewe n'uko bamufiteho inyungu atanga agatubutse mu rusengero ibyo binyoro byo gutenga n'iby'abadayimoni kuko ubwabo baratenga nawe ubwabo Imana yari abatenzi kuko ibyo bakorera abandi nabo nibyo bakora aratenga uriya ariko nawe ubwo ibyo akora mu rwihishwa mu ibanga nabyo ntibikiranutse imbere y'Imana ibintu rero byo gutenga bakora mu madini bitandukanye no gutengwa Yesu avuga kuko nuhera mu murongo hejuru 15-16 ukamanuka Yesu aravuga ati mwene so nagucumuraho umugira inama nakunanira umushakira abahamya babiri cyangwa batatu n'abananira mu muherezi itorero n'abananira basi mu mutaramuri uko niko gutaramura Yesu yavugaga izo stepu zose rero mu madini ntago zikoreshwa no mu mago y'abantu ntago bikoreshwa kugira ngo uzagere mu rwego rwo kwitandukanya n'undi swa turi muri umugore n'umugabo mwananirangwe nuko mubanza gukora stepe zo kuzana abavandimwe babiri n'icuti zanyu zibiri zitatu zo kwizerwa zikamugira inama yananira namukazana abandi babiri batatu bakabananira mukamushyira mu muryango yabananira iyo yatenzwe na groupe yose cyangwa se n'itsinda rinini n'Imana imushyira ku ruhande kuko adashaka guca bugufi mu madini rero suko nguko bimeze nubwo waba wemeye ikosa ugasaba imbabazi ntazo baguha pasteur anezezwa no kugutaramura kandi nayo bajya kumushishoza bakamusuzuma bagasanga n'umumanyangiste nawe n'umunyamafuti nawe yakagombye gutenga ubundi ibyo bintu rero ni ntaho narangiza mvuga ngo na amadini ni nka kandi ka guverinema kaba kari mu yindi guverinema y'igihugu byose ibyo bakora ni bimwe ariko uko Yesu yabyigishije nuko bigomba gukorwa ntago ari byo bigana ahubwo bakimanza z'ibigaragara ariko ibyishye mu mitima ntabyo babona niko Yesu yabwiye abafarisayo ndumva ariko nasubiza ikibazo cyawe muvandimwe Beno
nakoze ntabwo ari ikibazo cyanjye nanjye ndi intumwa natumitse ntabwo ariko ndi intumwa nazazi ni za Kristo ahubwo ndi intumwa kuri radiyo iteme aho abantu batanze ibibazo kugira ngo ubashe kubasobanura ibintu bimwe batajya bumva kandi koko ni ikibazo gikomeye kuko ntibyumvikana ukuntu hari kategori buriya zibaho zo gutenga ibintu byo mu madini wa mugani biba bitanoroshye kuko akenshi uwagiye kwiba nijoro ntamenyekane wishe umuntu ntamenyekane akomeza kujya imbere y'abari abakozi bitwa ko ari ab'Imana agahabwa kuri wa mugati witwa Kristu agakomeza ubuzima ariko umukobwa watwise byagaragaye ubwo ngubwo agacibwa nibaza rero yuko wenda niba nta zindi komantere reka nihute ubwo uwo ngubwo niba atanyuzwe azatwandikira yongere atubaze rwo pateri bahati yabemereye yuko mu by'ukuri azajya agenda asubiza ibibazo byanyu uko bije nuko ngo namwe rero bakozi b'Imana aho muherere ba pasteri namwe ni mutanyurwa mujye muza hano pasteri batazabaho umwanya rwose mwisobanure muvuga ibyo mushaka byose reka rero njye ku kibazo cyacu cya kabiri pasteri Loraba hati hari ikibazo cya kabiri hano cyo ndakivugaho kuko yacyanditse mu buryo burebure arabaza ati Bwana Pasteri Bahati ndashaka kunsobanurira kino kibazo maze iminsi nibaza ati mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi Apotre Gitwaza yirukanye ababishopu na ba pasteri mu rusengero rwa Zion Temple kandi abenshi baratangiranye uwo murimo ese ababirukanywe nta nijuru bazajyamo ese niba ijuru rihari abayirukanye bahuriye muri iryo juru babana gute wenda kugira ngo ubashe kumenya bino bintu uko byagenze Apotre Gitwaza yirukana abantu reka tugwe mu ncamake ko byari bimeze cyangwa se uko yavuze Gitwaza yagize ati mpagaza ha kugira ngo mbabwire ko nyuma y'ibi byose Bishop Bienvenu Kukimun kuva uyu munsi nazongera kuvuga ubutumwa muri Zion Temple zose kuko yarahemutse Claude Okitembo Gesa wamushyigikiye nawe nuko ntazongera kuvuga ubutumwa muri Zion Temple zose Bishop Diodoni Vuningoma na Bishop Richard Muya nabo nuko ntibazongera kuvuga ubutumwa muri Zion Temple aho ziri hose Patrick Kamanzi ntazongera kuba pasteri muri Zion Temple none bwana pasteri Loraba hati uwo ni umwe nawe mu badukurikira aribaza ukuntu aba bantu batangiranye umurimo wo kubaka idini rikamera neza kagerageza ngo no kugaba amashami hirya no hino hose nk'uko mu ncamake hasi byasobanutse aba bantu barangije gukora umurimo umaze kugaragarira bose abantu bawukunze aba bantu ni bamwe mu bantu bashobora kuba baragize uruhare rwo kugira ngo abakristu biyongere mu rusengero abantu ni bamwe bashobora kuba baratanze amafaranga yabo kugira ngo urwo rusengero ruzamuke rugere hariya. Aba bantu bubatse batekereje bakoze inama ku manywa nijoro baritanze mu buryo bwose bushoboka kugira ngo rwa rusengero rwari rutangiye gusa neza rutangiye kuzana imbuto. Uwitwa ko ari apotre ubakuriye amakosa bakoze arabirukanye ndetse abaciye abaha abavanye no kuzavugwa ubutumwa bwiza bwa Kristo mu matorero yose yitwa Aya Zion Temple. Umukristo rero aribaza ati kwa abantu bose bitwa kuba ari abakozi b'Imana bashaka kujya mu ijuru yitwaza siwe yabirukanye bavuga mu mazina yabo kandi nabo barashaka kujya mu ijuru. Umunsi bazabagiye mu ijuru bizagenda bite? Bazicarana, bazakorana, bazavugana, bazareba na yingwe, bazasaba n'imbabazi? Ijambo ni ryawe pasteri.
Urakoze kumbaza icyo kibazo cy'ijuru kiranansekeje cyane. Ariko mbere yuko nza gusubiza muvandimwe Benoit, iri parike hari umutumirwa mutashoboye kushira kuri ku murongo wa telefone ngo nawe abashe kuba guparticipa mu kiganiro rea simbizi, ntabwo nigeze mwumva mumwakira. Reka nkomeze muze kwiga ku kibazo cye nimba ari online, nindangiza mu ijambo.
Kare kukomeza ijambo nanye nkurikirane numve ko bimeze.
Okay. Ku kibazo rero mubajije cy'uyo muntu wabajije ibibazo ku byabaye muri Zion. Zion nyibuka itangira ngira ngo mu mwaka w'ibihumbi bibiri. Ku ruhande rwanjye rero kugira ngo nsubize ndongera nsubire nyine ku isoko yitangira ry'ikintu mu myaka za 1997-1992 habayeho ikintu kimeze nk'abantu gushabu bifuza kugusenga cyane no kuba mu bintu by'iyobokamana. Ndibuka ko icyo gihe za nkuru nziza habaga ibiterane bya saa sita abantu bakaza ari benshi bakuzura, nyuma abo bagitwaza tuza kumva yuko bishyize hamwe n'abakongomani bageze kuri batatu maze batangiza icyumba cy'amasengesho kiza kuvamo church urusengero. Ariko mu by'ukuri kurikiranya amateka y'abantu b'icyo gihe muri iyo myaka za bibiri za Zion zitangira, hari ikintu kimeze nk'ububyutse kiri mu bantu ariko badashaka inyigisho z'umwuka, ahubwo bashakaga inyigisho zijyananye n'irari za kameremere zabo cyangwa se cyo nakwita inyigisho za prosperity. Byari ibihe abantu bifuzaga amaviza, byari ibihe abantu bifuzaga utuzi twiza, bifuzaga kujya Amerika, kujya Australia, kujya Canada, kujya Europe. Byari ibihe abantu bari bifuzaga abagabo barongorwe n'abagabo beza bafite amafaranga, abazungu, abakire, abacuruzi. Urwo rusengero rumbwira nibuka ko rujya kuvuka ari zo nyigisho bigishaga, ari na zo profesi ubuhanuzi bahanuraga, byari bijyananye n'ibyirari rya za kameremere z'abantu, kwifuza kwa kamere z'abantu. Uko rero Pawulo yabibwiye Timoteyo ngo kuko abantu batazihanganira inyigisho nzima ahubwo amatwaza baba ryifuza kumva ibibanezeza, bazirundanyiriza ababigisha ibihwanye n'irari ryabo, baziziba amatwi kugira ngo be kumva ukuri. Ibyo biyohaza iyo tuza kwaduka twebwe tukazana inyigisho nk'izi ngizi dutanga kino gihe zivuga ukuri kweruye, iyo periode bari kudutera amabuye. Kuko cyari igihe cy'uko abantu bifuzaga inyigisho zijyananye n'irari rya kameremere zabo. Icyo nshaka kuvuga rero ni iki? Buriya mu bantu bitwa abantu bari ku isi cyangwa tuse mu bitwa abakozi b'Imana harimo ibice bibiri. Hari abantu bavukiye gusohoza ibyanditswe byo kurimbuka, hari n'abantu bavukiye gusohoza ibyanditswe by'ubugingo buhoraho. Uko rero ubuhanuzi bumeze muri Bibiliya, muri Nouveau Testament, bwavuzwe n'umwuka wera mu ntumwa zose no kuva kuri Yesu Kristo, nta cyanditswe na kimwe tazasohora abantu babereyeho kubisohoza baba babi baba beza bazabisohoza. Nidusoma izi zandiko ziri muri mu bitabo bya Petero. Petero igice cya kabiri umurongo wa kabiri 12 ukagenda ukageza kuri 22. Petero agenda yerekana abigisha b'ibinyoma. Avuga ngo izo nyamaswa abantu ngo zavukiye kwicwa no gutegwa. Zavukiye icyatumye zivuka izo nyamaswa abantu ni ukwicwa no gutega. Kuko bagenda bashukashuka batagira ubwenge. Ikibazo abanyarwanda bafite cyangwa se abantu mu karere k'ibiyaga bigari ntibashishoza. Barahubuka bakinjira mu kintu bakanitanga batazi umwuka ukiri inyuma naho kibavana naho kibajyana. Abo bagabo rero uri kumbwira abagitwaza byari kuba byiza iyo atumirwa nawe akaza tugasangira deba y'iki kibazo. Kuko nk'ubu ngubu abayoboke be bagira ngo tugiye kuvuga nkaho tumusebya cyangwa se hari ibindi byihishe inyuma oya nibiba ngombwa bazamutumire nawe aze kuri radio azaza tuvuguruze kuko inyigisho ze ndazizi. Icyo nzi cyo ni kimwe, bari abagabo bakoranaga nawe bakoze umushinga bawutangira ari akumba k'amaombi. Abantu barawuyoboka bitewe n'inyigisho z'ubuhanuzi bw'ibinyoma batangaga n'amayerekwa y'ibinyoma akangurira abantu ibyo bararikiye kandi nibyo bintu abantu bashakaga. Biraguka idini rirakura. Idini rimaze kugaragaza umusaruro w'amafaranga yinjira ko ari menshi abadamu bafite ikibazo ikintu kitwa abategarugori cyangwa se igitsina gore. Nibo bantu buba ku bwami bwa Satani ebana bukazamuka bukagera ku bushorishori Imana ikibagirana. Kuko bakorwaho vuba bagahubuka vuba bakinjira mu bintu vuba badashishoje. Buriya abagabo si ugupfa kwinjira mu bintu. Oya abagabo baritonda ariko abagore barahubuka ko bakunda ikintu kitwa fanatisme, gufanatiza no gushaka kwe ni nkaho baba babonye tere y'ahantu bajya gukorera amakompetisiyo ya za makiyaje, imisatsi, ama shenete ya zahabu, ya sinzi amataye yabo, inkweto zihenze, amamodoka, baba bari mu irushanwa. Zayo ni yabaye nk'irushanwa ry'abantu bajya kwerekanira ubwiza bwabo n'amafaranga no kwivuga ibigwi noneho no kwimika gitwaza baramuzamura cyane bamushyira ku bushorishori. Za nyungu zimaze kuboneka rero aba obrije guhinduka bagenzi be umushinga bari bazi ko bawusangiye cyangwa se entreprise zayo ni bari bayisangiye aba obrije kubahinduka kuko bagiye kumuvangira muri plan za commerce ye z'ubucuruzi bwe cyangwa se muri kampani yiwe. Ahita bawubrije kugira gute kubigizayo. Ariko biriya bintu rero ntaho bihuriye n'ijuru. Kubera iki ntaho bihuriye n'iby'ijuru? Uko biriya bintu si iby'umwuka. Iby'umwuka ntago birangiza kuri iby'umwuka ntago bisubiranamo. Turebe ibice bibiri. Abantu bayobotse zayo ni bose bakaba abamambure bayo bakaba abapasiteri bakagira gute bungutse iki? Iby'umwuka ntabyo bungutse, n'ibifatika ari by'amafaranga ntabyo bungutse, ahubwo batahiye gusubiranamo no gutatana. Mbo uwabaje rero ngo nibagera mu ijuru bazagira gute? Ntago abantu bagendera mu nyigisho za prosperity za kameremere zabo n'irari ry'isi n'ibiri mu isi no gukunda iby'isi, ntago umurage wabo ari uw'ijuru. N'irindi juru si ijuru rya Kristo Yesu, nta naho bazahurira rwose. Ahubwo bakwiye no guca bugufi bakihana, kuko ibyo bigisha n'inyifato ntago ari imbuto za Yesu Kristo wabambwe. Izo ni ziriya n'imbuto za Satani n'abadayimoni z'abakundisi n'ibiri mwisi. Uwo mwene data wabaje icyo kibazo rero ushaka kumubwira ko ibyo bintu ntaho bihuriye n'ijuru. Bari abantu ibyo barimo si iby'ijuru. Ijuru si iry'akajagari, ijuru si iry'akavuyo, ijuru si ryo gushwana no gupfa amafaranga, ijuru si ryo kuzamuka ukajya kuba umunyacyubahiro cyane abantu bakakuramya bakagusingiza rwose. Kandi si zayo ni yonyine, ni kimwe na za Restoration Church, ni kimwe n'izo za ADPR, ni kimwe nayo madini yose y'inzaduka, ni kimwe na biriya bya barugaji, ni kimwe n'ibyo ngibyo byose wumva biri aho ngaho. Abantu baba bari inyuma batazi iyo bibavana n'iyo bibajyana, bakabijyamo bashaka gusa kwikogeza kwiyerekana kubonera ahantu bari bukoreza defile de mode ariko bitatanga umusaruro mu mwuka ubabajije n'icyanditswe cya Bibiliya ye muzabantumire mubanzanire abo bose mubambwirire baze dukore deba nzabere ku mwuka bakoreramo ntago bazemera kuza ndarana bibasabye kuva kera imyaka itanyira shize baze duhure tukore deba ntibashobora rero uzamusubiza uwo mwene data nimba dukurikirana twumva yuko ibyo bintu yabajije barimo nibyo bakoze ntaho biri bihuriye n'ijuru biriya tubyita ibiri inyuma y'umurwa biri inyuma y'ubwami biri inyuma y'inkike za Kristo ntago biri mu bwami bwa Kristo niko nagisubiza murakoze
akoze cyane Pasteur Bahati tongera kubibutsa yuko iyi muri ho ni radio iteme radio runana ruhananira impinduka tukaba twizera yuko aho muri hirya no hino ku isi mudukurikiye ikibazo mwaba mufite icyo ari cyo cyose kisha uburyo duhamagara abatumirwa bacu bakagisubiza icyo kibazo rero cyavugaga kubyerekeye itorero rya Zion Temple no kwirukanwa kw'abamwe mu bayobozi baryo kibashije kumvikana neza muri kiganiro twagomba kuba turi kumwe na Madame Leia Karegeya twagerageje ntago ari twebwe ariko ndumva yinjiye muri studio nubwo umwanya urimo udusiga ndagira ngo tumuhe akanya asuhuze abadukurikiye aboneraho n'akanya niba yakomeje gukurikira ibiganiro byacu niba hari icyo yongeraho yacyongera noneho dukomeze ikiganiro cyacu kiri no hafi no kurangira Madame Leia ijambo ni ryawe
ndabashuje Benoit shuhuje n'abumva n'abatwumva nshimira na Pasteur Bahati ku magambo meza n'ibisobanuro atanga asubiza ibibazo byinshi abantu baba bibaza ndumva yabisobanuye byinshi sinzi ko hari byinshi nakongeraho uretse ko tubona ko koko insengero muri iki gihe ntabwo zigendera ku cyitegererezo cy'umwami Yesu kandi niwe wasize ashinze insengero iyo dusomye nyine ijambo ry'Imana muri Matayo igice cya 20 tubwira ko yavuze ngo ntabwo yaje kugira ngo yaje kugira ngo asavinge ntabwo yaje gusavinga se ikinyarwanda cyangwa muraza kumbabarira igice cyaho cya 20 umurongo nubwo ari umurongo wa 28
yaje gutanga aravuga wenda ntiwakomereje yaje gutanga
aravuga ngo like the son of man who did not come to serve but to be served who did not come to be served but to serve ya urabona Yesu yari Imana yari afite icyubahiro ariko ahangaha aya magambo yavuze hari umu dutangire hejuru hari umu ababonye akora itangazo igihe yavaga Yerusalemu akiza abantu umugore umwe aramubona yifuza yuko abana be ngo bazicara iruhande rw'ukuye yarebaga ibyubahiro yarebaga ko ari umuntu w'igitangaza abana be bicaranye nawe cyangwa bagenda nawe nk'ibyo tubona muri politiki iyo uziranye n'umuntu ukomeye muri leta wumva ko n'ukubona wese ari bukubashe ariko Yesu we ntabwo yamenye ibanga kuko iyo dusomye nyine nano kuri 20 hari ahantu ko Yesu yihereranya abigishwa in private arababwira ati ababwira ko agiye gupfa ko agiye gukubitwa ko agiye ndetse kugirirwa n'abagapfa ariko ababwira ko umunsi wa gatatu azazuka we rero nyina w'abo bana yumvaga ko uwicyo yashakaga n'ibyubahiro by'abana ariko n'ibyubahiro by'abana be kugira zaranka kugira amafaranga gukira nibyo urebye n'iki kibazo cyo Pasteur ashubije ntabwo urusengero ubundi turangana mu rusengero rw'Imana cyane cyane abakozi b'Imana baba bakwiye kubahana kugira ngo nabo bigisha cyangwa babakurikira bababere icyo kureberaho mbese icyo kureberaho bashobore gukurikira neza ariko urabona aho ngaho kugira ngo umuntu yirukane abandi bakozi b'Imana bamufashaga batangiranye nuko yumva ariwe nyiri urusengero nuko yumva ariwe bosi wabo nuko yumva afite ubushobozi kandi ahangaha Yesu aratubwira ati ngewe naje ntabwo naje kugira ngo niyubahishe ahubwo naje kugira ngo mbese nsavinge mu mwanya wo kubasabwa ikinyarwanda cyanjye muraza kumbabarira muribuka ko yigeze no kuza intumwa zirenge ibyo cyari ikimenyetso cyo guca bugufi cyo kuvuga ngo niba ushaka kuyobora niba ushaka kwigisha abantu kugira ngo babane amahoro nuko nawe ubwo ubanze ugaca bugufi. Ibyo rero twumvise nibyo bibazo twumva, urumva ko harimo igitugu no kwereka abantu kubarusha icyubahiro ko bagomba kukubaha mbere. Kandi niba uri umukozi w'Imana ubundi icyo dusabwa ni uguca bugufi kugira ngo tureberweho. Ariko ugasanga muri iki gihe urusengero ni nka leta, ni nk'uko Pasteur Bahati yabivuze, ni nka leta, ni akareta kari mu yindi leta, kandi noneho kagendera no kuri leta, ntabwo kagendera kuri rya jambo ry'Imana ribayobora kugira ngo bashobore kuzamura imyumvire y'abantu bumve ko bagomba kubana neza, ko aricyo n'ikijambo ry'Imana ribasaba kandi n'icyo Imana idusaba. Ndumva rero ntatinze ari cyo nakongeraho, ndumva icyo kuvuga rero ibyo mu ijuru rya Jimeti twisigira Imana bashobora kuzahurira bahuriye mu ijuru byaba ari byiza ko bose baba barakoreye Imana. Igice cya 20 kitwereka umugani w'umugabo watumye abantu kumukorera buri muntu agenda isaha itandukanye, ngira ngo sinzi nuko tudafite umwanya Pasteur yajya kubidusomera mu gice cya 20 kuva ku murongo wa mbere kugera kuwa 16. Ariko wenda tutabigiyemo cyane, nuko bahembwe kimwe kuko bose barakoze. Abari baje imbere bashaka no kuburana ngo ngewe naje imbere none unyishyuye kimwe n'uwaje nyuma ngo ntibishoboka. Arababwira ati ariko se ko ari igihe wabahaye akazi amafaranga mwasabye niyo nabahaye, n'abandi bakoze nabo nabahaye. Imbere y'Imana rero niba dukorera Imana neza twese tuzahembwa kimwe. Ariko noneho hari uretse ko nyine turutana na authorities, turarutana ubundi na ranks turarutana, ariko imbere y'Imana Imana niyo igena uko tugomba mbese uko tugomba kuyubaha. Ibiri mu nsengero rero muri iki gihe uko nasubiza ni uko abantu bagiye mu nyungu zabo, bajya mu byubahiro byabo, bajya muri ranka zabo. Niyo mpamvu n'insengero zidashobora gufasha na leta kugira ngo iyobore neza, ugasanga bagiye mu kwaha kwa leta kubera icyo gushaka icyo cyubahiro cyo muri leta, noneho bakibagirwa za ntama bakagombye kuba bayobora neza. Ndumva ari aho nabangejeje, wenda nkaza kongeraho. Imana ibahe umugisha.
Murakoze cyane Mamaria kuba ubashije kongera gutanga ibisobanuro cyane cyane ku byari bibaye nk'ibigarukwaho na Pasteri, hasobanurira cyane abadukurikira abatumva ndetse bakatubaza n'ibibazo. Hari ikibazo ntamenye cyakomeje kugaruka muri njyewe kuko ntabwo nanyuzwe n'ibisobanuro mwampaye. Sinumva ukuntu mu by'ukuri wenda bizashoboka ko abantu bazasabana imbabazi bataragera mu ijuru, wenda birashoboka cyangwa mu rupfu habamo amabanga akomeye, ariko sinumva ukuntu umuntu yaba yaratangiranye nawe umurimo mukamara imyaka igera ku 10 mukora muvunika. Uko byaba bigenda kora kose witwa Pasteri cyangwa se witwa Bishop cyo waba uri cyo cyose, warangiza ukamubwira sinshaka no kuzongera kukubona, hanyuma mwahurira mu ijuru mukicarana. Sinzi aho harimo abanyagaturika nabavuga kuvuga ngo aho ngaho harimo iyobera ritagatifu. Ntabwo nanyuzwe n'ibisobanuro mwampaye kuri icyo kintu, ndetse wenda n'umuvunda mugenzi wanjye n'umuntu wabajije icyo kibazo sinzi niba nawe yanyuzwe, ariko ubwo natanyurwa tuzakigarukaho ubutaha. Reka ngaruke rero ku kibazo nyirizina, noneho ngiye kubaza Mamaria. Turi mu kiganiro iyobokamana na politiki. Iyo umuntu yumvise Rea Karegeya igihe cyose yumva yuko ari umwe mu bantu baba mama bavuga ijambo ry'Imana ariko n'umunyepolitiki, kubera nyine ibyabaye uwahoze ari umufasha ari umutware wawe ni n'akazi yari afite mu gihugu cy'u Rwanda, umuntu wese yumvise izina ryawe naho ngaho ahita abona icyo kintu. Ndetse ugasanga rimwe na rimwe abantu b'abanyamadini basa naho bashaka kwitandukanya na politiki. Aha nanaboneraho akanya ko kuvuga yuko n'uwo ngo gitwaza aho zuvugwa mu kanya iyo yazaga mu Rwanda nako yazaga mu mahanga, ndabyuka hari aho yabashaga kubona n'abakristu be ariko akaza kubaho akabrishinga ati hari umuntu uzaza kuganira namwe muzamwakira uko mushaka. Ubwo yabaga bateguye wenda ari buze kuzanya kugendera inyumba Aloysia n'abandi, icyo gihe abakristu bakamenya ko hari umuntu uje kubavugisha uvuye i Kigali mu nyungu nyine za politike. Reka rero ngaruke kuri icyo kibazo cya politike cyangwa se ubukamara na politike mama Rea. Ubyumva ute y'abantu bashobora kumva abakristo bavuga politike? Ni ikintu umuntu yafata nk'ubuyobe cyangwa ni ikintu umuntu yavuga yuko mu byukuri abantu baba batarahamagariwe gukora politike, ahubwo bagombye kuba mu bintu by'Imana gusa bagasengera abanyepolitike bakaba bari aho ngaho? Kuko nabivuze mpereye yuko wowe iyo umuntu akumvise akumva nk'umuntu ufitemo politike kubera umutware wawe waje kwitwa nanone azira ibitekerezo bye bya politike bitandukanye n'abamwishe. Ijambo ni ryawe mamare.
Murakoze Benwa. Nagira ngo mbere na mbere mbanze nsobanure neza yuko njyewe ntari umupolitisiye, ntabwo ubundi originali ntabwo ndi umupolitisiye, ariko ni kwa kundi wisanga muri situasiyo ikagusunika kumenya ikintu wenda utagombye kukimenya. Ariko ubundi njyewe nkunda I would rather serve God, rwose nkikorera ibintu by'Imana, ibya politike simbijyemo. Ariko iyo uzi ijambo ry'Imana ukabona ikintu ko Imana yishimira ko abantu bose babana neza amahoro, kishimira ko abantu mbese badacumura batangana batagira iki, noneho igiye hagati muri politiki ubona ibintu by'amafuta ukumva ugize inshingano zo kuba wabivugaho. Nkumva rero bitambuza kuvuga kuri politiki kubera ko nzi ko kuri kw'Imana. Niba hari umupolitisiye yewe n'admiringa kandi wabayeho mu gihe cye, naye se twamwita umupolitisiye kandi yari Imana, yaraje Abaroma bamumerera nabi ko bari baje kubazi kwinterruptinga na system yabo. N'uyu munsi isi ni kwimeze, iyo uzi ukuri ugashaka kukuvuga baguhindura abapolitisiye, bakuhindura umupolitisiye wenda kubarwanya, ariko kubera ko wabonye amafuta ariho. Ubundi umukozi w'Imana nyamukozi w'Imana yakaba agira principles zo kwanga injustice, akagira principles zo kurengana ururengana, aho niho umukristo ubundi ahagaze. Kandi abapolitisiye basubeshya yuko ari byo baba bashyize imbere iyo bavuga ko bagiye kuyobora, bavuga yuko bagiye kwanga akarengane, bagiye kwanga injustice, ariko ukabona ari byo biriho. Nge rero nisanze muri iyo position yuko nyine narenganijwe na politiki, wenda bigatuma umuntu yanyime yambaza akagira icyo ambaza nkabivuga mu buryo bwa Gikristo, ariko nkumva ntabwo byambarwaho nk'icyango nabaye umupolitisiye. Ariko icyangombwa ni ukuri ijambo ry'Imana ravuga ngo we shall know the truth and the truth shall set us free. Abapolitisiye bakora umusinga abantu kubaha freedom, ariyo bita demokarasi. Ariko wajya kureba iyo demokarasi ikaba ihinduka dictatorship. Noneho ibyo nkanjye nk'umukristo rero iyo ngerageje gusobanura agira ko ngiye nkoresheje ijambo ry'Imana, umupolitisiye ashobora kuvuga ngo ndamurwanya, ariko mu by'ukuri njyewe ndi ku ijambo ry'Imana. Nkuko narina nk'ijambo ryo ntanze ryo muri Matayo 28:28, Yesu yaravuze ngo ngiye ngo naje gufasha cyangwa gusavinga abantu, ntabwo naje kubakandamiza. Ni kubundi sistemu nziza twifuriza nk'igihugu, aho wenda nakwitirirwa umupolitisiye, nuko nakwifuje yuko umuyobozi uriho yakabaye afasha abaturage, umuvugabutumwa nyine nkajye twaza twavugaga yakabaye abona nk'iyo division je ijambo ry'Imana rwose risubiza ibyo bibazo byose. Pasteri yabivuze ko hari ahantu bavuga ngo mwene Saku agize mugiranye amakosa cyangwa agize icyo akora nyine muri iryo torero, mushyire ku ruhande nk'umuvandimwe, mwafatanije umurimo mu biganire, nakunanira uhamagara undi muvandimwe. Ibyo bivugane ngo nugeza abasemwe babiri cyangwa batatu akabananira icyo gihe, nibwo wenda umuha discipline, nabwo si ukumwirukana ngo umushyire ku muhanda ngo ndakwirukanye, ahubwo uramubwira uti genda ubanze wihane wisubireho. Nicyo bavuze tutagushije cyo kujya mu ijuru bahuriye yo, nibaza yuko igihe kizagera igihe kigeze bakicuza bakababarirana, icyo gihe bajya mu ijuru bose kandi bakazanezerwa bose. Ariko igihe habaye amakimbirane noneho n'itorero n'abantu bazaga mu itorero, umwe agasanga cya gice hakazamo izo division, ntabwo Imana ikorera muri division. God is not a God of confusion. Imana ikorera muri unity. Hari ahantu muri Zaburi ijana niho bavuga ngo nta kintu kinezeza Imana nka unity. So igihe umupasteri mukuru uvuga ngo yasabye ingoga n'abandi bamufasha akazanamo division, wumva yuko nyine ubwo abayisha itorero abayobeje abantu abaciyemo abantu ibice ntabwo uwo mwuka imana iwugenderamo n'iryo juru ntabwo baribona ubwo sinzi niba ngushubije Benoit ariko jyewe nyine mu by'ukuri nta nisanze muri politiki ariko sindi umupolitisiye pe icyo gusa nabasubiza nyine kandi nifuza ni uko abantu bamenye ijambo ry'imana niryo ryabayobora niryo ryatuma ibintu byose bisubira ku murongo byatuma n'ibyo bibazo by'abantu bisubizwa imana umugisha ndumva araho nabangejeje
urakoze cyane ndagushimiye afeti ubisubije neza abenshi hari igihe bashobora no kwibeshya iki kiganiro twakivuzeho na Pasteur Rora tuvuga ku byerekeye akarengane gakorerwa abakristu bagafungwa bakagirirwa nabi bakicwa bagashimutwa bagafungwa bakagira ibyo byose twagiye tubigarukaho twaje tuvuga yuko abo bakristu akenshi iyo bavuye muri za gereza igihe bajya imbere kuvuga mu rusengero batangira kubwirwa yuko bagomba gutanga ituro ry'ishimwe kuko bavuye muri gereza ariko igihe bari muri gereza ntabwo babonye akanya ko gusurwa na bapasteri ndetse igihe bashimutwaga n'igihe bitwaga bapasteri na babishopu ba potire barashishetse usanga rero intama z'imana zarakomeje kugenda ibyo bintu waruvuze rero nk'uko koko ijwi ryawe rizamuka ryagira rikitwa politike nyamara wari muri rwa ruhande rwo kuvugira abarengana ikindi nakongeraho ni uko n'uwakumva ijwi ryawe mama Leah ahita yumva ko utari umunyepolitike ahubwo uri umuntu w'umunyempuhwe wanga akarengane twagiye tunakorana ibiganiro ndakuzi usanzwe rero uri umuvugabutumwa w'impuhwe wanga akarengane ka karengane kawe rero ushobora kukavuga batazi ukuri bakabifata nka politike nanjye nkufata nk'umukristu ushaka amahoro ushaka kurenganura abarengana mu by'ukuri ibyo bintu mbikuziho ubwo batabikuziho wenda bazagenda bakurikirana ibiganiro byawe turanifuza yuko tuzajya tukubona kenshi gashoboka muri iki kiganiro cyo buri wa mbere isa moya kugira ngo tuganire kuri politike n'iyobokamana ikindi unyongereyeho kimfashije ni ukumbwira ko abazana amacakubiri mu madini cyangwa mu iyobokamana akenshi baba badafite umwuka w'imana ni ukuvuga ngo byanze bikunze muri bya bice bibiri uko byagenda uko ariko kose nita hatabaho gusabana imbabazi ngo bakemure ibibazo byabo bakiri kuri iyi si umwe muri bo ashobora kutazabona ijuru nicyo kintu numvise ubaye nkuvuga aha rero nanjye nasoza mbwira bagenzi bacu cyane cyane abo ngabo batanzeho urugero cyangwa se bavuzeho mbere y'uko twigisha kumenya ijuru no kumenya imana ni bagende bicare baganire bakemura ibibazo byabo abakristu babo bazishima n'abanyarwanda muri rusange bazishima ariko mu gihe umwe aho aciye n'undi yacisha umuriro biragoye guhagarara imbere yo kuri aritari ngo ufate bibiliya utangire wigisha abantu ngo hariho imana reka rero ngaruke kwa Pasteur Rora Bahati dusoza ikiganiro cyacu ushobora kuba hari icyo wibagiwe cyangwa se hari icyo ushaka kongeraho cyangwa se ushaka kubwira abadukurikiye ijambo ni ryawe Bahati dusoza
oya ngo nago umuntu ngo agomba kujya muri politike ni uburenganzira bw'umuntu uwo ari we wese ubishatse wabijyamo n'imbogamije kugira neza no gufasha abayirimo ni uburenganzira bw'umuntu wese nta muntu ukumiriwe kuba yajya muri politike reka mbanze mvuge ngo bibiliya ubwayo ni politike gusa Joseph yisanze muri politike abuwungirije umwami Farao kandi agirira umumaro igihugu cya Egiputa ari umucakara w'umugurano w'umuja w'impunzi uvuye muri Isirayeli Kanani ariko afasha Egiputa muri politike yabo Imana yashaka kumushyira hejuru ngo yerekane icyubahiro cy'ubwenge bwa Imana yuko gikorera mu bayizera kuri Farao Daniel yaje kwisanga muri politiki ya Nebukadinezari kugira ngo afashe ubwami bwa Nebukadinezari Imana yeshereze icyubahiro mu batari bazi Imana basengaga ibigirwamana kwa Nebukadinezari kandi Daniel aheshimana icyubahiro Dawidi yarwanye intambara za politiki aratsinda umwami aheshimana icyubahiro abo ba Salomo n'abandi iki gihe abanyapolitike bo mu karere k'ibiyaga bigari bakeneye abantu bafite ubwenge buva mu ijuru ntabatwebwe twahumekewe n'Imana ngo tubafashe kubagira inama tubyitaje rero tukishyira ku ruhande tuzaba nk'aho turi guhunga ubugombe bw'Imana ngo dufashe abandi mu buryo bwo kuyobora igihugu neza.
Haleluya.
Icyo tugamije si inyungu zacu, icyo tugamije ni ukubona abantu bongera bakaba bavandimwe bagahuza umutima, abahutu n'abatutsi bakabana nk'abanyarwanda, ntibongere kwirebera mu ndorerwamo y'imisaya n'amazuru maremare, kuko ibyo nta musaruro bibaha uretse gutera impagarara n'intambara zidashira z'igihe cyose abantu bagahora ari impunzi. Rero akarere k'ibiyaga bigari gakeneye abantu bafite guhumekerwa n'umwuka, bafite ubwenge bwo mu ijuru atari ubwenge bw'abadayimoni. Hari ubwenge bw'abadayimoni Yakobo atubwira ari bwo bubamwe amakimbirane, intonganya, ubwicanyi, uburozi, ubwanzu, ubugomi, amahane, ibintu ibintu bipfuye, ni nabyo biri hariya, nibyo biri mu Banyarwanda, nibyo biri mu Barundi, mu bantu bakomoka hariya. Ariko ubwenge buva mu ijuru buraboneye, bufite urukundo, bufite ubugwaneza n'ingeso nziza, amahoro n'umunezero n'ubwubahane, nibyo birangwa n'abantu bafite ubwenge buvuye mu ijuru. Abo babonetse ari benshi bakinjira muri politike bakayobera ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari, Imana yabigaruye icyubahiro cyayo muri kariya karere, kuko Imana yabuze icyubahiro, yabuze n'abayihesha icyubahiro. Abahagurutse muri imyaka yose 27 bazaze twicare dusubire muri deba, n'abajura n'abanyazi bishakiraga indamu zabo mu madini yabo. Kandi reka nongere mvuge ngo muzabahamagare baze dukore deba. Ibyo muri kuvuga byazaze ntago barakizwa n'abapagani, murabajyana mu ijuru gute batarakizwa? Ziriya ni imbuto z'abapagani, si imbuto z'abarokore. No, I'm telling you, mbabwize ukuri, ntago barakizwa niba zinagakizi cyari cyo. Niba banze bakizwe, bihane, bikubite ku gatuza nk'umutoza Kori, bamere nka wa mwana w'icyangazi wasangiye n'ingurube, bavuge bati reka dusubire kwa, babanze bihane, ntibarakizwa. Uhere kuri Gitwaza ntarakizwa, nabo bandi mumbwira ntibarakizwa, biriya ni umwuka w'amaco y'inda yo gushaka indamu, ntago bafite icyo banamariye abanyarwanda muri rusange ngo babigishe ubumwe n'ubwiyunge nyakuri, baberere imbuto z'ubwami bw'Imana, kuko si umwuka wa Kristo barimo, ni umwuka wa Satani. Ibi mbivuze neruye, abarakara barakare, abandi bashwana basakuza basakuze, ntibarakizwa. Umunsi bazakizwa bazasaba imbabazi, bazatanga ubuhamya bw'icyo Yesu yakoreye mu mitima yabo, ko baciye bugufi bakihana, hanyuma none iryo juru bazatangire baryinjiremo. Ariko ubu ntibirakunda n'abapagani. Ndarangije rero mvugana n'abanyarwanda, abarundi n'abandi bose mu karere k'ibiyaga bigari, niba twumva tuvuga gutya ni ukugira ngo tubafashe, tubahugure, mugire ubwenge bwo gushishoza, ntimukongere kugenda inyuma y'abantu igihiriri bakabarya amafaranga bakabeskuroka mugatanga imitungo yanyu, nyuma bagasubiranamo bakaryana kubera ya mitungo mwabahaye, mugahita mumera nk'intama zitagira abashumba mugatatana. Abantu bagomba kugaruka bakagira ubwenge, bakajya babanza kwinjira mu kintu bashishoje, Imana ibafashe kandi bashoboze. Tuzabigisha kandi turabasengera ngo Imana ibane namwe. Ndarangije Benwa, Imana ibahe umugisha kuri iki kiganiro mwaduhaye.
Nakoze cyane Pasteri Laura Bahati. Reka noneho tubaze na Mamare ya Karegeya niba hari iyindi jambo wa wibagiwe icyo ushaka kubwira abantu. Ijambo ni irya unasoze.
Nuko ngera ku buryo pasiteri avuze nta nicyo narenza, ariko ijambo ry'Imana riba bitubwira neza. Pasiteri, niba ufite akanya gato dusomere mu Baroma 16 umurongo wa 17-18 havuga neza ibyo umaze kuvuga, kuko abantu ntago bayobowe n'umwuka, niyo mpamvu ibi byose bibaho. Dusome iryo jambo nyine ritwereka koko abo bantu ko bari mu nyungu zabo, babaye bari mu nyungu z'Imana, ntago bakabaye babihezinga uko babihezinga. Abaryo dusorezaho
Baroma 16
hanyuma umurongo wa 17-18
aragira ati, ariko bene data ndabinginga ngo mwirinde abazana ibyo gutandukanya n'ibigusha binyurana n'ibyo mwize, mubazibukire, kuko abameze batyo atari imbata z'umwami wacu Kristo, ahubwo ari izinda zabo. Kandi imitima y'abatagira uburiganya bayohesha amagambo meza n'ibyo kubanezeza.
Amen, amen.
Ko kumvira Imana kwanyu kwamamaye mu bantu bose, komeza.
Naho ngaho nyine iri jambo nyine riratubwira ngo turimo kubwira abatwumva cyangwa nyine abo ari abanyamadini, ari abayobozi bo muri biyaga bigari hajya muri biya cyangwa biwacu mbe iri jambo rimo kubabwira nyine ngo twirinde abantu badutandukanya kuko leadership y'igihugu cyacu ni abantu batandukanya abandi ni division kuba turaho ngo tuvuga ngo kanaka ni umuntu undi ni umuntu kintu tuvugana ngo kanaka yishe kundusha cyangwa twese twarije ntagira uwemera igihe ni iki cyuko abantu bagomba kwihana bakamenya ngo twese nta ukiranutse nkunda kubivuga bose ari umuntu ari umututsi dufite ibyo twakoze turabizi ko twahemukiranye ni igihe cyo kugira ngo twe kureba inda zacu ahubwo turebe ko twese turi abantu kandi Imana itureba kimwe ko dukwiye gukira kugira ngo n'Imana none itwibuke yibuke n'igihugu cyacu ndumva narangiza aho ngaho kuko ijambo ryasobanutse ngo twe ngo kuko abo ngaho badutandukanya ngo tubirinde kuko basavinga appetite zabo basavinga inda zabo bakavugisha kari mikeza nyine tubona abantu bagenda batuvamo kuko babahaye amafaranga bababwira kari mikeza ugasanga baragambanirana barikishana nyine nkuko Benwa yabivuze ukuntu abantu bafungwa urusengero basengeyemo ntihagire ujya kubareba ntihagire ubasekera hanyuma ejo bavamo bati nimuze gutanga ituro ry'amashimwe ubwo se abo ngabo wavuga ngo babona abakozi b'Imana abo babiborwa n'umwuka Imana rero itugirire neza icyo twifuriza abanyarwanda nuko bakanguka kandi ijambo ry'Imana riravura kandi rirajijura nicyo cyonyine gishobora kubafasha kugira ngo bayoborwe n'umwuka bashobore kuyobora igihugu neza babo bashobore no kuyobora abo bayobora cyangwa abo babereye abashumba Imana itugirire neza ndumva narekeraho ngaho murakoze
urakoze cyane Mama Maria kuba utugejejeho ubutumwa bwiza kandi bushishikariza abayobozi b'amadini ndetse n'abanyepolitike kureba ukuntu bakora ibishoboka byose bakunga abanyarwanda bakabagira umwe kurusha kubatandukanya mboneyo n'umwanya wo gushimira Pasteur Laura Bahati nawe wagerageje gutanga ibisobanuro cyane yumvikanisha ko mu by'ukuri icyo akeneye ku banyarwanda ari ukwegera Imana bakayegera kandi ko gukora politiki ugamije ineza y'abatuye igihugu ntacyo bitwaye ku mukristo banyarwanda kazi rero aho muherereye ku isi yose ushobora kuba wumvise buno butumwa cyangwa se wumvise bino bisobanuro n'ibisubizo byatangwaga ukumva ko nawe ufite uruhare rwo kugira icyo wongera kuri ibi kugira icyo ubivugaho kubivuguruza gutanga ibitekerezo se cyangwa kugira icyo uvuga ku byuzi murakurikira hari telefone ya WhatsApp iri kuri ekara zanyu cyangwa se screen za telefone zanyu ordinateri cyangwa bakoresha za televiziyo watangaho ubutumwa ushaka gutanga igitekerezo cyangwa se ushaka kubaza ikibazo hari nanone munsi yari amagambo yanditse kuri YouTube radio iteme munsi y'ikiganiro muraza kuhasanga imeri ushobora gukoresha utanga ubutumwa bwawe kugira ngo tubashe kububona hari n'ababa bafite ubwoba bwo gutanga nomero zabo za telefone bakiye kuri WhatsApp ushobora gukoresha imeri ukatwandikira noneho dushobora kuguhamagara cyangwa se dushobora kugusubiza ibyo wifuze cyangwa gutanga ubutumwa bwawe uko wabutanze kugira ngo abatumirwa banyu tubashe kubagezaho nabo bagire icyo bashoboye kwabahindura cyangwa se basubiza twebwe rero dutumira abantu bose b'ingeri zose bagatanga ibisobanuro byabo icyo abanyarwanda bakeneye ni ukuganira ni ukuvugana yewe waba wumvise aho bakuvuze hadakwiye nawe uhawe uburenganzira wo kuza kwisobanura murakoze cyane rero Pasteur Bahati dushobora kuzaba turi kumwe nanone ku wa gatatu y'igitaha aho tuzaba turi mu kiganiro kivuga ku gihugu cyacu ni insanganyamatsiko yacyo yitwa urwatubyaye ndabashimiye rero ndashimira abo kuhanga bw'ibyuma n'abadukurikiye nizera yuko ubutaha tuzakomeza kuba turi kumwe Imana nibishaka Mama Maria nawe turagushimiye uzabashe kuboneka ubutaha kugira ngo dukomeze tugezeho abanyarwanda ibiganiro byanyu ni byiza barabikunda ego rero nakagaruka murakoze cyane.